Gara chino si chiroto zije kuchoto la wakati mfuseo chino si chiroto zije kuchoto la wakati mfuseo aye gambo te vitu tengule ke watu nani sepeta si venga oli wanna be your everything. Your everything, gonna be your everything. I got to be your everything. I wanna be your everything. Ah, mwatu mwenye akoze sakatiko. Mwatu kumbaba deka chonda. Lero, lero, tuno luna kuluwa fet. Wijimu nenganda zafe. Hame mikwano wawate on. Nebatu kuatira kuluna kuluwa fet. Habongete, bongete, bongete.